yabasuhuje bakunzi ba radio ijwi rya Amerika aho muri hose ikaze mu kiganiro muri isanga ku mateka y'u Rwanda kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ukwezi kwa munani uyu mwaka dusoza nibwo twatangiye kubagezaho ibi biganiro kuri kudeta yabaye mu Rwanda mu 1973. Ni kudeta itaravuzweho byinshi kuko kubivugaho bitakirwaga neza. Ni inkurikizi zayo cyane kubo zatwaye ubuzima n'imiryango yabo yandagajwe ntizavuzweho. Mbibutse ko tutangira ibiganiro nyirizina hari n'abashatse kutwumvisha ko igihe cyo kubivuga kitaragera. Namwe mwiyumvire, abo twarabumvise ariko ntitwabumviye. Mu biganiro by'abanje twagiye dusubiza amaso inyuma twibukiranya, byumvikana ko kwibuka ibintu byabaye mu myaka hafi 50 ishize ni ukuvuga hafi icya kabiri cy'ijana bitoroshye. Mu rwego rwo gusana imitima, koroherana no guhuza Abanyarwanda, turizera ko nta watanze ubuhamya agambiriye kurangaza abandi, kuyobya uburari, kubeshya yabigambiriye cyangwa se kwihimura. Ibyo ntibyubaka. Ku ruhande rwacu kenshi twagiye dushungura ibyatugezeho dukora ubushakashatsi bwihariye ngo tutabayobya, kuko gusana imitima no kubaka amateka iyo azubaka bazadukomokaho bisaba gusasa inzovi. Ukuri kose kukajya habona, ukuvuze nawe agasigara ari umwere. Mu kwitegura gusoza ibi biganiro, turasaba mwe mwese ko mu mateka yubaka abatuye isi n'Abanyarwanda barimo isi tumaraho igihe gito, ntawe ukwiye kubuza undi muntu kuvuga gushaka ubutabera bw'uwe wishwe cyangwa waburiwe irengero cyane mu maboko ya Leta. Nta wabuza undi kuririra uwe, gukora icyunamo no kumwibuka. Ni ukwirinda ko ubwiyunge tuvuga bwasigara ari amagambo gusa. Niyo mpamvu natwe ku ijwi rya Amerika igihe cyose tubasaba ko mutubwira ibyo mushima n'ibyo mudashima tuba twabatangarije. Abatumire bacu nabyo uyu munsi barabigarukaho mu kiganiro na mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana. Veniste, wakomerezaho.
Murakoze cyane Etienne Karekezi. Namwe mudukurikira mbahaye ikaze, mbararikira iki kiganiro cy'uyu munsi. Nababwiye ko tuzasesengura ibyavuzwe mu biganiro byahishe, tukinegura dushyira urubariro aho rukenewe kugira ngo inkike zisigasire amateka binyuze mu kuri, tukumva inararibonye n'abashakashatsi bakatwunganira, tukumva uwo ari we wese uzaba ufite umuganda wo kurwubaka rugakomera. Umusanzu wanyu ni ugusangira ijambo n'inshuti nyinshi z'ijwi rya Amerika. Mu kiganiro cy'uyu munsi natumiyemo abantu b'inararibonye ariko bakaba n'inyangamugayo. Uwa mbere ni Max Segasayo, n'umunyarwanda uzi kandi ukurikiranira hafi amateka y'u Rwanda. Yakurikiraniye hafi impinduka abaye mu Rwanda mu mwaka w'1973. Icyo gihe yari umunyeshuri mu Burusiya ariko yarakurikiraga kuva mu mwaka w'1982 kugeza mu mwaka w'1990. Yari professeur visiteur muri kaminuza y'u Rwanda, yategetse caisse hypothécaire, ikigega gitanga inguzanyo mu mwaka w'1983 kugeza muri 90. Kuva icyo gihe kugeza muri 94 yari ambasaderi w'u Rwanda muri Canada. Ni naho atuye kandi yigisha, ari mu gace ka Quebec Gatino. Bwana Segasayo, wakoze kwemera kuza muri iki kiganiro, nguhaye ikaze.
Urakoze, urakoze kuba wantumiye muri iki kiganiro.
Undi mutumire wacu ni Theodore Mpatswe, n'umugabo nawe ni umunyarwanda wakurikiraniye hafi kudeta yo muri 73 n'inkurikizi zayo. Kudeta yabaye yiga muri kaminuza mu Bubiligi, abenshi muramuzi, yigisha muri kaminuza y'u Rwanda muri za 80, yakoze no muri ministeri zitandukanye. Kuva mu mwaka w'1990 kugeza muri 94 yari umujyanama w'umuyobozi wa banki y'isi yose i Washington. nyuma ya 1994 yakoreye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku iterambere kugeza afashe ikiruhuko cy'izabukuru bwana mbatswe n'umugabo ikaze ku ijwi ry'Amerika. Natumye kandi Albert Bizindori niwe uhagarariye utwaje ijambo imiryango y'ababuza ababo nyuma ya kudeta muri 1973. Albert Bizindori ni umuhungu wa Louis Bizindori wari umuyobozi wa Onako, ikigo cy'igihugu gishinzwe ubucuruzi. Umubyeyi wawe yaguye muri gereza ya Ruhengeri, utuye mu gihugu cy'Ubufaransa. Iyo nkwakiriye mba nakiriye imfubyi zose n'abapfakazi, mbahaye ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Urakoze Venuste kuduha ikaze.
Ndifuza kubaha akanya gato kugira ngo musuhuzanye. Bwana Segasayo zitukwamo nkuru baramutse.
Yee, urakoze. Ndagira ngo ndamutse aba batumirwa bawe, ariko cyane cyane Albert Bizindori ko Theodore bambatswe n'umugabo dusanzwe tuziranye. Albert ndakuramukije, ndagira ngo ngwere kandi ko ngushima mu biganiro wagiye ugirana na Boador Amerika. Nagushimiye ukuri uvugisha, kandi ndagira ngo mpereho nkubwire ko abuvugira bose abapfakazi n'abana b'abantu bishwe bikurikiranye kudeta 1973 tubafashe mu mugongo. Murakoze.
Murakoze bwana Professor Segasayo, nanjye ndabaramukije kandi mbashimira. Ntabwo njye nari mbazi, ariko muri iyi minsi nabashije gukurikirana gato zimwe mu nyandiko mugenda mucisha hirya no hino ku rubuga. Nasanze muri Quelqu'un de rigoureux wandika ibintu akabisobanura akakerekana rwose imbona imvano yabyo. Nishimiye kwicarana namwe muri iki kiganiro.
Nanjye ndaramutsa abavandimwe bose. Segasayo turaziranye kuva muri za 70 tukiri abanyeshuri. Albert nawe twamenyanye mu minsi yashize, kandi nagira ngo nanjye muramutse, kandi nshaka no kumufata umugongo hamwe n'abandi bavandimwe n'inshuti babuza.
Murakoze, nanjye ndagaramukiye.
Nongeye kubashimira mbikuye ku mutima mu kubimbura ikiganiro. Ndifuza kwibutsa abumva ijwi ry'Amerika ko mu biganiro byacu dusangira ijambo tukumva buri wese agatanga umuganda w'ukuri kwe. Ndabakurikira mu bitekerezo mutanga, ndabaha ijambo uko murisabye kandi murarisanganywe. Ndaba hafi kugira ngo ingingo tuganiraho tuzikurikiranye neza kugira ngo zumvikane uko bikwiye kandi bishoboka.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Ibi biganiro byateguwe kubera ko hari amateka atazwi neza cyane cyane uhereye kuri kudeta yo muri 1973. Professor Max Segasayo, mbere ya kudeta, igihe cya kudeta na nyuma yayo, ni iki kitavuzwe neza?
Urakoze kumpa ijambo. Nk'uko wabivuze utangira, muri iyo myaka ntabwo nari mu Rwanda ku buryo byinshi sinabihagazeho, nabikurikiranaga mu makuru nk'uko abandi babikurikira. Kandi icyo gihe byari bigoye gukurikirana amakuru, ntabwo ari nk'ubu dufite uburyo bwinshi bwo gukurikirana ibintu bibera ku isi hose. Ariko nyine ngo ikintu mbona mwasobanuye, ariko wenda nari mfiteho amatsiko kandi simbone ibisobanuro bihagije. Ibintu bisa n'akavuyo kabayeho mbere ya kudeta, mwigeze kuvuga bya za komite de sarizazi mu banyeshuri. Hari n'abavuze byari bimaze iminsi bibereye mu Burundi. Narishyizemo ko byose bifitanye isano, ku buryo nyine ayo matsiko nari mfite ntabwo ndacyanayafite cyane. Simbona ukuntu umuntu yabihuza izo za komite zabayeho, ukuntu byagiranye ingaruka kimwe ku kindi. Ibyo byabaye mu Burundi byatumye mu banyeshuri bumva bafite ubwoba, bagatangiriza za komite dusabi cyangwa hari umuntu wabakoreshaga. Kandi nyine ntabwo kasobanutse neza, hagize nk'umuntu ushobora kuba yabisobanura birushijeho. Byatuma inyumvire mfite kuri icyo kibazo yiyongeraho. Ikindi kibazo cya kabiri ni impinduka zari mu mitegekere y'igihugu yariho icyo gihe. Ntawuyoboye ko icyo gihe hari hamaze gufatwa ingamba zikomeye mu byerekeye gutegeka ubukungu bw'igihugu, bashyiraho cya kigo cyitwa abona ko cyasaga n'igishinzwe gushyira hamwe ibikorwa byose bya leta bijyanye n'ubucuruzi bwo mu gihugu no mu mahanga. Ibyo nta uyoboye ko bijyanwa n'ibintu bita muri geopolitiki ibintu bya socialisme, umuntu yakeka ko wenda nabyo bishobora kuba byaratumye ubutegetsi bwa Kayibanda buhungabana, kubera kubwo urumva uruhare yari agiyemo abantu bashobora kuvuga ko agiye kubogamira mu gice cy'abantu bitaga icyo gihe abakomunisti cyangwa abasosiyalisti.
Ni mahire kubera ko hano mu kiganiro dufite impuguke mu by'ubukungu bwana Matswe n'umugabo mwunganire kandi umusubize.
Ahangaho rwose turi kumwe, nibyo koko, kuko muri 72 Kayibanda yahinduye umuvuno mu matwara ya politiki ajya ku ruhande rw'abasosiyalisti, bashyiraho mu bukungu nibwo bashyizeho babukura mu maboko y'abahinde, kuko icyo gihe n'abahinde bari bakomeye cyane, hari barajansi baramuzansi n'abandi nibo bategekaga, mbese nibo bari bafite ubucuruzi mu Rwanda. Bashyiraho onako no mu byerekeye gucukura za mine, hari ubusosiyete bwinshi babushyira hamwe, nibwo bashyizeho somirwa leta ifatamo igice kinini kugira ngo ubanze yafashe 49%. Ariko nyine ibyo byateye ikibazo, kuko gushyiraho onako byatumye ibintu ntibyakomeza kuza yewe, ndetse abenshi bibuka ko umunyu wabuze ku buryo abaturage bajyaga mu bishanga, hari ibyo batwikaga bagashyira nyine ivu mu biryo kugira ngo hajye akantu kajya kumera nk'umunyu. Ibyo ni bimwe mu bibazo bikomeye, usibye ko hagati aho hari n'abategetsi cyangwa se abakozi ba leta nabo bafashe ari amazu ari iki icyo gihe nabo baraprofise uburyo nkaryo Kigali hagati bose bari barafashe amaduka amazu yose abo barajansi bavuyemo.
Albert Bizindo, urimo urakurikirana ibyo bavuga, nongere nibutsa mu ijwi ry'Amerika yuko icyo kigo onako barimo bavuga ni papa wagitegekaga wari umwana, byo ngibyo nta wabikubaza, ariko warize waraminuje, wowe ibyo bavuze hari icyo ubiziho, hari icyo ushaka kubyongeraho?
Bo, icyo nshaka kubyongeraho ni uko mu by'ukuri iyi ni sujet ni vaste, ni ndende, nini cyane, ku buryo kugira ngo abantu babashe kuyiganiraho muri icyo kiganiro, kandi hari ibintu byateganyijwe, ntabwo ari ibintu byoroshye. Ariko ikiri cyo ni uko kudeta yo muri 73 itagarukira gusa ku byari mu gihugu, me ifite na za connection, donc ifite aho ihuriye n'uburyo imiterere y'isi yari iteye muri icyo gihe, haba mu bihugu duturanye, umubano w'u Rwanda n'u Burundi, umubano w'u Rwanda na Mobutu, ibyo byose nabyo byinjiye muri iyo kudeta. Ariko tugarutse kuri bya context international, nibyo koko muri kiriya gitabo ndakeka Jean-Jacques yanditse, yandikamo ko Kayibanda yari afite abajyanama babiri, kuko data mbere yo guhinduka directeur general onako yabanje kuba conseiller à la présidence, bandikamo ko yari afite abajyanama babiri ugira Sebusha Joseph na Bizindo Louis, bari bafite tendance, donc bari bafite uko babogamiye kuri ibyo bita abakomunisti cyangwa se la gauche. Ibyo byaranditswe, kandi n'ikindi natanga ubuhamya ku giti cyanjye ni uko bari abanyekoreya twabonye i Kigali muri za 2014 bajya muri za mouvement d'ensemble, mu by'ukuri bari abantu sinshidikanya kuvuga ko umubyeyi wanjye yagize uruhare rukomeye cyane kugira ngo baze mu Rwanda, kuko ni abantu bazaga mu rugo kenshi. Mu rugo hari huzuye ibitabo bya Kimi Bisunga, hari huzuye amafoto ye, ni ibintu twe tuzi abantu twabonaga kenshi mu rugo. Ubwo ibyo byose tukabihuza, umubano ukomeye cyane wa Kayibanda na Nyerere, ni bimwe mu bintu bitashimishije abazungu, ariko ndumva ko ari misije ndende kuyiganiraho. Byo kubura umuntu ni ikintu numviye ahangaha ntacyo nabivugaho. Ariko nagira ngo nabajyane kabe mu bushakashatsi bwakozwe n'umwe muri twitwa Munyandamutsa Alphonse, cyane cyane kuri biriya bijyanye na barajansi n'abandi bacuzi b'abahindi na za connection zabo n'abantu n'ibintu by'ubusambo byabaga mu Rwanda byo kubara. Ariko ntacyo nabivugaho kuko ntabifitiye gihamya, ntanabyitondeye ngo mbisome mbere y'iki kiganiro.
Hari abatwandikira batubwira ko dukwiye no kureba uruhare rwa Kiliziya mu byabaye mu Rwanda muri icyo gihe cyabanjirije kudeta. Hari urugo muzi bwana Mpatswe n'umugabo?
urakoze cyane ariko sinzi niba twavuga kiriziya cyangwa twavuga bihaye imana kuko harabihaye imana bamwe na bamwe nzi nako tuzi ko bagize uruhare mbese cyangwa se bari bari inyuma bisangaga cyane hari hari umupadiri bitaga Navo na Shanuane Renaud ababazi ababikurikiranye bari bakwiye kuzasobanura neza ikintu bakoze ni uruhare rwabo mu gutegura no kugira inama Perezida Habyarimana.
Eske muri mwebwe hari uzi chronologiquement ibijyanye na Padiri Navo yageze mu Rwanda ryaje ndavuga muri kiriya gihe kibanziriza kudeta yaruvuyemo ryari hanyuma yongeye kugaruka ryari ibyo nibura hari ubizi chronologiquement yabitubwira kuko nabyo byafasha kumva uruhare rwe muri biriya byose.
Inararibonye turi kumwe ninde uyizi ninde wasubiza bizindori
nize muri Kristo Mwami nkuko babitangije ariko ntabwo imyaka nahabaye uwo Navo yarakiharangwa nahageze mu 65 barangiza mu 68 Navo muri icyo gihe ntawari uhari agomba kuba rero yaragarutse nyuma nanjye natangajwe no kumva ko yagarutse ku buryo mu rugo rwego rwose nta kintu n'aba bantu bihaye Imana Theodore amaze kuvuga njye numva nta kintu nabivugaho cyane nari mfite nanjye ingingimira ku ruhare abihaye Imana nkuko yarabikosoye neza yahubwo nakongeraho nkavuga nti abantu twakwita mu Gifaransa autorité morale nabihaye Imana wa mugani ariko ntaba ari abakiriya gatolika gusa hari n'abandi n'andi madini yarahari hari n'abandi bantu inyangamugayo bari bahari ikibazo nari mfitanye nawe rero njyewe ni uruhare bagize mu byerekeye gufunga abantu bari bafashwe nyuma ya kudeta no kwicwa.
Ndagira ngo tubanze tugaruke gato ku mvururu zabanjije kudeta kuko zaguyemo abana benshi b'abanyarwanda abandi bahunga igihugu mbese amakuru twabonye yarabanyuze arahagije. Albert Bizindode
nge ku giti cyanjye ntabwo ibiganiro byatumye tubasha gusobanukirwa neza ku byerekeye ziriya mvururu kuko umuntu yagiye yumva abantu batandukanye babivuga mu buryo butandukanye. Ndibuka Bwana Sebatware wari ministre w'ubutegetsi bw'igihugu icyo gihe izo mvururu we iyo azivuga ashaka kwerekana uruhare rukomeye cyane rwa parti icyo gihe nde Parmehutu ko ariyo yabifite uruhare rukomeye muri izo mvururu. Nyamara umwe mu bakamarade ndavuga Major Simba we Bwana Venis tumubajije we yaravuze ati oya ntabwo bishoboka ntabwo byose byaturukaga muri Kayibanda no mu ishyaka yari kuba afite se izihe nyungu ahubwo akavuga ati icyo dukwiye kureba twebwe ni izo mvururu zaturutse Simba icyo gihe agasibura ku buryo bugaragara bariya biyitaga Comité du Salut Public. Akavuga ati urebye abasore bari muri Comité du Salut Public Simba we yaranabivuga sinatinya kubivuga akavuga ati basanga higanjemo abasore bakomoka mu karere k'amajyaruguru ati ku buryo ikigaragara ni icyo bo bahuriyeho n'abakoze kudeta nyuma akavuga amazina muri ayo mazina atanga avuga mu Bizimungu Pasiteri akavuga mu bana y'Imana akavuga n'abandi munyakuriramo n'abandi nka bamusaba Pasiteri n'iki Simba kuko avuga ati hari izo mvururu hari ibijyanye noneho abanisi batwara n'abivuga ibijyanye no ari amaliste yirukanaga abantu nk'uko Veriste yavugaga bigaragara kenshi ko twabonye ubuhamya bwa Ndenge nka Claude nka ubwo avuga ati njye niboneye Kanyarengwe ubwo arimo kwafisha ayo maliste uwo Kanyarengwe akaba ariwe nanone Hakizimana Alphonse wavugaga mu kanya avuga ati celui qui nous demande de le faire mu Gifaransa cye cyiza avuga ati celui qui nous demande de le faire nitwe twabikoraga kandi Kanyarengwe qui nous demande de le faire ndavuga ibyo guteza imvururu mu gihugu ku buryo umuntu ashatse gutira ko ku izo zambere umuntu ashobora kugira nuko usanga ko banyiri gutegura kudeta izo mvururu bashobora kuba barazifashije kugira ngo bateze akadiruvayo mu gihugu babone uko bagera ku cyo bifuza. Nicyo mbona ikiganiro cyerekanye nubwo umuntu akeneye gukamenya hagumya kubaho ubushakashatsi bukabinonosora neza.
Nagira ngo ngire icyo nongeraho bwe ministre nuko ibyo avuze ndabyemera nanjye nabanje kubigarukaho gato mvuga nti hari uruhare izo za komite zagize nabo bandikaga amaliste ibyo twarabyumvise n'ubuhamya bwa Simba nabwo bwarabivuze ariko mu by'ukuri njye numvaga koko ayo maliste yandikwaga ibikorwa bya Comité du Salut Public byasha hashoboraga kuba hari akaboko kari inyuma niko ntari narashoboye gufutukirwaho ubwo wenda byamfasha kubyumva ariko icyo nashaka kugira ngo nongereho nuko umuntu ata mu byavuze ubuhamya bwatanzwe naho akirengagiza ko nabantu bita kwa ari abakiga hari ikintu bikekaga bakekaga ko hari abantu agatsiko gashobora kubagirira nabi aho rero naho haracyari tsinda umuntu yagerageza gucukumbura ikibabaje rega nuko abantu benshi bashobora kuba baduha ubuhamya kuri icyo gihe kuri ayo mateka abenshi bariho baragenda bashira bapfuye abandi barasaza n'imyaka iriho iragenda yiyongera ku buryo abantu bagenda bibagirwa ibyo byaragaragaye rwose ko mu bamwe abantu bagiye batanga hari ibyo wumva ukavuga uti ibi ntabwo bihagije hari ikintu wenda tutavuze neza ariko wenda gishobora kuba ari uko yibagiwe aho nashaka kuvuga ni uko nyine ubushakashatsi bugomba gukomeza kugira ngo turebe abantu icyo bikaraga niba nacyo cyari gifite ishingiro nk'uko umuntu yabivuga ashaka kugira ngo akoreshe inshamake hari indi kudeta yashaka gukorerwa abantu b'abakiga kugira ngo bakure babigigeyo ibyo nabyo ni ibintu bigomba gusobanuka ko iyo mvugo iyo myumvire iracyariho kandi ntisobanutse neza
niba harabaye urwikekwe rushobora kuba se rwarabaye intandaro y'intabaza SOS mon général ya nyandiko ivugwa ko yasabaga General Habyarimana gufata ubutegetsi ngo aramire abamutabazaga ariko se rwaturutse he rwageze gute kwa Kayibanda Albert Bizindori nzi ko wakoze ubushakashatsi bwimbitse ufatanyije na Dr. Pio Kamoso mbese mwigeze mumenya inkomoko y'iyo nyandiko SOS mon général
ndagira ngo mubwire ko twibanze hanini kubyerekeye ijoro rya kane n'uwa gatanu nyakanga ubwaryo ariko bitavuga ko tagiye mu byo twabonaga bituma duca kuri iyo nyandiko SOS mon général tukareba ikivugwaho ku buryo usanga harimo version ebyiri abantu babivuga ukubiri hari version yatanzwe na Shimamungu yashyize mu gitabo cye ishaka kuvuga ko ari inyandiko yakozwe n'abanyagitarama ndavuga abanyagitarama entre guillemets donc bavugamo cyane Kapiteni Bizimana akaba barayanditse bagira ngo bateranye nko gucisha umutwe Habyarimana donc bamuteranye na Perezida Kayibanda iyo ni version imwe ariko ari version ya kabiri nyine ivuga ko yanditswe n'abaofisiye b'abakiga nyuma baje no kugaragara ko aribo bane ni vraiment ba coup d'etat abatoya b'abamaniragwa barizinde n'abandi batoya nk'abo ngabo baba bayandikira Habyarimana bamusaba kwidesida yo kugita ike parce que ababuza gukora coup d'etat yaje kugaragara itemigere kwa Kayibanda mu bivugwa nabyo bikeneye gukorerwa ubushakashatsi nuko birara iyo dokima yaje kugera mu biro bye akayisoma ariko noneho yaba yaragumye ku biro bye cyangwa yarayijugunye muri pubele abasekereteri be bakaza kuyigeraho ndetse bamwe bakabavuga ko iyo yafungishije bariya abakozi batoya b'abasekereteri bo muri perezidanse ibyo ni byo twabashije kubona ariko nk'uko twabivugaga ni ibintu bikeneye gukorerwa ubushakashatsi bikanonosorwa kuko abantu bakamenya ukuri nyako kuri iyo nyandiko
Washington ijwi rya Amerika
mukomeje kumva ijwi rya Amerika kimwe mu bibazo twagerageje kushakira ibisubizo no kumenya niba iri ya kudeta yarateguwe cyangwa se itarateguwe bwana Segasayo wowe ubibonute
icyo kibazo kirangomere kubara ko ari ibibazo bimwe nibaza ari ubuhamya rwose Colonel Simba yavuze bisa n'ibintunguye ko yaravuze ati kudeta yateguwe na Habyarimana aratwasosiya aradutumira turaza turasinya ahantu rero nyine narahumvise hasa n'ahantangaje ariko ubwo ni ubuhamya bwe nawe ku bintu kuri ahere ku myumvire abifitiye kandi nuko yabibonye nawe bimugisha imbaga icyo niba kandi hari n'ubundi buhamya bwavuzwe buvuga ko Habyarimana na Kayibanda bari bafitanye ni relation particulière bari abantu b'inshuti hari n'abandi babitanze mu buhamya bavuga yuko Kayibanda atari yiteze yuko Habyarimana yamukorera kugeza bon ibyo ndumva ari ibintu biriho hari n'ubuhamya bwavuzwe buhereye ku magambo ya Habyarimana ariko bugaragara mu gitabo cya Shimamungu kuvuga ko Habyarimana amaze kwitaba kwa Kayibanda hari ikintu yabonye kimutera ubwoba noneho ahita asohoka ariko yafashe icyemezo cyo kujya gukora kudeta ibyo bon umuntu yabifata uko abyumva kubera ko bikazakemurwa n'abasesenguzi ikibabaje ni uko abo bose batakiriho kugira ngo umuntu abe yababaza mbona kubone ariko umuntu yakwibaza ati ni iki cyatumye Habyarimana mbese reka nkoreshe expression y'igifaransa bita passer le rubicon mu kinyarwanda wenda umuntu yabihindura avuga ati kurenga umweko nkuko babivugaga mu mugani wa kinyarwanda iyo umubyeyi wawe yashaka kugira ngo akuze ikintu
ariko iyi coup d'etat yatanzweho ubuhamya butandukanye muri buka ubuhamya bwa Jean Marie Vianney Nkezabera wari umunyeshuri muri kaminuza icyo gihe ariko akajyana na se wari minisitiri muri leta ya Kayibanda kureba Perezida Habyarimana Abdel Bizindori wakunganira Professor Segasayo
nibyo kuko Bwana Veniste ndahera bena mbere ku byavuzwe muri ibi biganiro hanyuma ndangirize ku byo by'ubwo bushakashatsi wigeze no kuvuga haruguru nakoranye na Dr. Pio Kamoso ibi biganiro koko byavuze cyane kuri iyi coup d'etat wari utangiye uvuga ku buhamya bwatanzwe na Nkezabera Jean Marie Vianney umuhungu wa Minisitiri Nkezabera wagiye kwa Perezida Kayibanda nawe muri iryo joro batumyemo Habyarimana twamwumvise avuga ku ijwi rya Amerika ko Major Nyampame yamubwiye ko amasaha mbere menshi mbere y'uko coup d'etat itangazwa bo bari barangije mu birindiro byabo bategereje gusa ko bahabwa amategeko ubwo ni ubuhamya bwa mbere. Ubuhamya bwa kabiri navuga hari umuturage ni umwarimu mu Bugoyi hari hafi ya za Nyundo avuga ko yakoranye na Maurice Sebahunde bose ari abarimu nyuma waje kujya muri Sirete akaba nk'umuntu ukomeye avuga ko ku ya kane Nyakanga w'ubwe ahamya ko Perezida Habyarimana n'abandi basirikare bakomeye biriwe mu nama kwa Rwagafirita icyo gihe wategekaga ikigo cyo ku Gisenyi ati ahagana ku mugoroba amakamyo yuzuye abasirikare yafashe urugendo aza muri Kigali we yumvise nisha neza ko kuri uwo wa kane Nyakanga Habyarimana yiriwe kwa Rwagafirita mu kigo cya gisirikare batigaga bari mu migambi yo kudeta hanyuma twanumvise kandi abasirikare bagiye batanga ubuhamya ari ba Kizera Kristofu ari ba Bikorimana bavuga ibyerekeye byabangirije kudeta ndetse cyane cyane bavuga ku byerekeye ihindagurwa ry'abasirikare bati mbere gato ya kudeta abasirikare bakomoka mu majyepfo y'igihugu bimuriwe muri za province ahubwo ugasanga abakomoka mu majyaruguru bari barimo kwinjizwa muri Kigali hanyuma n'ikindi ufashe nk'urugero rwa Rwigamba wari wungirije Major Simba yasohowe muri Kigali bityo wari ukurikiyeho ariwe Lieutenant Baniraguha abari uyoboye ikigo cya Kanombe muri icyo gihe cya coup d'etat igihe bari batumiye Simba kuza muri Etat Major Bagosora Theoneste yayoboraga kompanyi PM icyo gihe yahaye kuyobora na kompanyi ka Kigali yagombaga kuyoborwa n'uwitwa Musonera ariko bahitamo ko abiyobora byombi mbese ukabona ko hari ibintu byerekana ko hari ibikorwa byari birimo gutegura utiri uvuga na ziriya mvururu zose n'iki bavuzeho ariko ku byerekeje uburyo wa kane Nyakanga nk'uko nakubwiraga ndabivuga mu magambo make cyane nuko iryo joro ryo wa kane Nyakanga rivugwa n'umuntu umwe gusa rivugwa na Perezida Habyarimana kuko abandi bose mu by'ukuri abo nakwitare protagoniste baje gupfa nyuma bose barapfuye ce qui fait que abanyarwanda ikintu bahabwa ni icyavuzwe na Perezida Habyarimana cyonyine. Perezida Habyarimana rero hari abantu yabwiye barimo umufasha we akaza kubibwira Eugene Shimamungu akabyandika mu gitabo cye yabiganirije Honese Rubuga abiganiriza Andrea Sebatware rero ikintu twasanzemo ni uko mu byo ababwira harimo kunyuranya birava ku muntu umwe ariko ibintu byose ntibivugwa kimwe amasaha aratandukanye ndetse na Habyarimana yaje kwivugira muri disikuru yavuze ku ya mbere z'ukwezi kwa munani 2023 abwira abanyarwanda nabyo iryo joro yari garutseho aho yavuze ati mu masaha saba z'ijoro bari bambitanye kwa Perezida Kayibanda Serubuga yabisubiramo wakavuga ko saa yine z'ijoro bari barangije gukora coup d'etat mu by'ukuri barangije gushyira abantu bose aho bagomba kujya ibyerekeranye n'imodoka Habyarimana avuga ko yagiye kwa Kayibanda yitwaye agasohokamo yirukana imodoka yayo iparitse agahita yinjiramo akagenda yabwira Sebatware ibyo bigahinduka ko iyo modoka yari irimo umushoferi ku byerekeye ibyo kuraswa ugasanga arabwira umwe ko yaraswe yabibwira Serubuga ariko kwa Seba twarugasana ntabwo avuga ko yigeze araswa ndetse kandi nk'ikintu gitangaje cyerekeranye na Jean Kuria wari secrétaire général muri présidence bavugamo ko muri icyo gihe yahuye na Habyarimana asohoka ngo asohoka kwa Kayibanda yirukanka ngo akamubwira ngo ne papier mon général uwo ni Seba twari bivuga ndetse Seba twari akanongeraho mu gitabo cye iyo umuntu abisomye kwa Habyarimana yamubwiye ko yashakaga kugira nari kure prefagi cyangwa nyuma ya kudeta nyamara wajya kubisoma mubandi ariko ashima Mungu bo bakakubwira ko noneho Habyarimana yavuze ko uwamufashe mu maboko ashaka kumwica ndetse banamurasheho ko ari nari kure ibyo byose ugasanga ni ibintu binyuranye bikumvisha ko watekereza niba bo yabibwiye batahimba ngo babeshye kwa yubwe ufite imurahimba kandi akayivuga mu buryo butandukanye bikurikije abayibwiye ibintu njye bituma ngira conclusion kudeta yarateguwe bayifatiye igihe mu buryo bwa gisirikare barayitegura ndetse Habyarimana yanabyibwiriye ambasaderi w'Abadage ibyo umuntu abisanga muri za depeshe za Wikileaks avuga ko bari bariteguye kuva kera gukora iyo kudeta ibyo byose ni ibimenyetso bigenda byerekana ko kudeta yateguwe mu by'ukuri ni noneho ko nabiriya bivuga byo kwa kane nyakanga by'uko bari bagiye kumwica mu by'ukuri wavuga ko nta kuri kurimo yagiyeyo byo nta gushidikanya ariko byagenze gute
Theodore Mpatswe n'umugabo na Max Segasayo hari icyo mwongera ku byo Albert Bizindori yamaze kuvuga kugira ngo tujye ku yindi ngingo
njye icyo nakongeraho nuko wa mugani koko amaze kuvuga ho byinshi abatanze uhamya ni benshi icyo umuntu yakwifuza nuko niba hari abandi bantu inararibonye bariho bashobora kuba batanga ubuhamya bakongeraho noneho ubwo ahasigaye tukabirekera abahanga mu by'amategeko akaba aribo bazabicukumbura bakabisesengura bakabitohoza bagafata umwanzuro
urakoze Mpatswe n'umugabo
nanjye nuko ndumva nta kintu nakongeraho kuko icyakora wa mugani hari ibintu byinshi byerekana ko kudeta yari yarateguwe hari byinshi bari byabaye muri za 72 ari ziriya mvururu n'ibiki byose hari ibintu byinshi umuntu akeka ko bagomba kuba barateguye
kudeta irabaye tugiye gusubira kuri Segasayo mukanya nakwatse ijambo reka ndigusubize warutangiye kuvuga ku bantu bafashwe nyuma ya kudeta bakicwa wibaza impamvu bishwe kariya kageni ijambo ndari gushubije
ye urakoze nge icyo kibazo nakishiramwe ibice bibiri ari icyemezo cyo kwica abo bantu akaba n'icyemezo cyo kubica ukoresha uburyo babishe by'ubunyamaswa mbese ntabwo umuntu yatinya kubibuka aho rero naho dushoboye kubona ubundi buhamya bwatuma imyumvire yacu irushaho kwiyongera byadufasha hari nashimishwe no kubona ko mwacukumbuye Guadalupe America mukabona abantu batanga ubuhamya babihagazeho abakozi bo hasi cyangwa bo hagati ibyo ni byiza hashoboye kuboneka abandi byadushimisha ariko nshaka kuvuga hari ukuntu twari dufite leta ikora itegeka muri ubwo mwuka ukuntu yakoraga hari gutegeka za gereza gereza zategekwaga zite ibyo dushobora kuboneraho vuba ubuhamya budusobanura ukuntu ubutegetsi bwa za gereza bwari bumeze tukanamenyeraho niba iyo gereza yo mu Ruhengeri yari ifite statut special itategekwaga nk'izindi za gereza ibyo byazadufasha kumenya ukuntu ibyemezo byafashwe bigashyirwa no mu bikorwa
Bwana Segasayo kimwe namwe mwese mwumva ijwi ry'Amerika ndifuza kubumvisha icyo Maître Alphonse Sebazungu abivugaho abonya politiki igihe bari bafungiye mu Ruhengeri yari umunyamabanga mukuru muri Minisiteri y'ubutabera ikaba ari nayo yari ifite mu nshingano zayo gucunga za gereza zo mu Rwanda yari umutumire w'ijwi ry'Amerika nagira ngo mudufashe kumva neza ikintu cyakunzwe kuvugwa hano ku ijwi ry'Amerika aho abantu barimo Sebatware barimo Zigira Nyirajo barimo Bisebuka batubwiye yuko
Minisitiri Nkurunziza yigeze kujya gusura iyo gereza ngo uwitwa Sembagare akamwangira. Icyo kintu Nkurunziza mwigeze mukiganira yigeze kibabwiraho.
Ibyo ni byo rwose Minisitiri Nkurunziza twarabivuganye, yambwiye ko yagiye gusura gereza ya Ruhengeri bakamwangira. Ambwira rwose ko yabonye icyo kintu ari adahamuruka alitanda umuminisitiri uyobora gereza, umuntu ucunga gereza akaba ari umwangira kwinjiramo. Ni ibintu bitigeze byumvikana kugeza uyu munsi.
Ariko se nkawe nk'umunyamabanga mukuru muri minisiteri y'ubutabera, imyaka itandatu yose wamaze kuri uwo mwanya, wigeze iyo gereza uyisura?
Numvise minisitiri wandigitaga ambwira ko atigeze akandagiramo. Bamwirukanye, nanjye naje kubaza ku ruhande mbaza umwe mu bacungaga iyo gereza, ndabaza mbese iriya gereza buriya umuntu yazayisura gute? Nabonaga za raporo imibare, ariko ibindi nyine ntazi uko haza. Arambwira ngo kereka bayashyira ubwite bakwemereye.
Abo ba nyir'ubwite ni bande?
Aho ngaho nyine nibyo nshaka kugusubiza. Nahise numva ko niba minisitiri wategekaga atarashoboraga kwinjirayo, abo ba nyir'ubwite barabamuta. Ntabwo namusobanuje kuko numvaga n'abamushyize mu bibazo, ariko numvise icyo ashaka kuvuga, ko hari undi muntu uyobora iyo gereza a distance, mbese ari uyikurikirira mu buryo umuntu cyangwa abantu bagikurikira ubwabo, minisitiri atarimo.
Ariko ikintu abantu bakomeje kwibaza ni ukuntu abanyapolitiki bakomeye barimo abaminisitiri barimo ibyegera bikomeye by'umukuru w'igihugu bafunzwe bakaburirwa irengero bari muri gereza iri mu gihugu muri ku butegetsi ntimubimenye ntimunabivuge. Icyo kintu kuki kitavuzwe ku kimwe bwe mutacyanditse muri ayo maraporo? Ntabwo abantu bagisobanukirwa impamvu byagenze gutyo.
Abakozi ba minisitiri ibyo ari byo byose, abantu bavugaga ko abo banyapolitike baguye muri gereza, ariko nta muntu watinyukaga kubivugaho. Urumva ko na minisitiri Nkurunziza kuba yaragiye gusura ubwo yagira ngo amenye ibyo ari byo wenda bikoreho raporo, ariko ntibatumye ageramo. Nawe yahise yumva ko ari ikibazo atashobora no kwivuga gukoramo raporo.
Uyu yari Maitre Alphonse Sebazungu. Bwana Segasayo, ibyo wumvise birakunyuze?
Ndumva bimwe mu ngingi birana nari mfite mbibonye. Ahasigaye ni ukumenya ibyo byemezo uko byashyize mu bikorwa, niba hari abantu bashobora kuba bafite ubuhamya bw'ukuntu ibintu byakozwe, abashyize ibyo byemezo byari byatanzwe byo kwica abo bantu bakajya kuri stadiyo kugira ngo babice bakoresheje iyicarubozo. Ibyo nyine nabyo ndakeka ko atari umukozi usanzwe wifata icyo cyemezo, hagomba kuba wenda hari izindi nzego zo hagati zabigizemo uruhare. Sindi rero natwa hazashobora gukorwa ubushakashatsi bwatuma tumenya niba hari abantu bakiriho bashobora kubitanga ubuhamya bakabitubwira.
Bwana Matse n'umugabo, hari icyo wakunganira Segasayo mbere y'uko tujya kuri bizindori?
Gukora kudeta okay, irakozwe, ariko se kwica abantu ukabica urubozo uko babise, yewe sinzi niba ari nabo kinyamaswa semen plus, ni kure cyane birengeje urugero. Ikindi ikibabaje ni ukubona ukuntu bafashe ababyeyi abagore babo bantu bari bafunze banishe nabo n'abana babo ntibashobore kubona ukuntu bakababuza kuva mu giturage, ntibashobore mbese nabo bakabafunga. Ibintu ni ibintu byinshi rwose wibaza, ese ibi ubugome ubunyamaswa bw'abanyarwanda ni ibiki? Aho ngaho ni ukwibuka, kandi wongeye ukareba ibintu byagiye biba kera, ukareba amaraso ameneka buri gihe uko bahinduye ubutegetsi, amaraso abanyarwanda n'ukuntu bicana nabi bikabije, ibi ni ibiki koko? Hari iki kintu cyo kwita urubozo, hari n'ikindi kintu, hari nibutse ukuntu winyibutsa iyo bavuga nk'urutare rwa Kamegeri. kubona abantu batekereza umuntu atekereza ko bagomba gucanira urutare kugira ngo bashyireho umuntu ibyo abanyarwanda hari ubwo bugome bakureba buturuka he biterwa n'iki butuzabuvamo dute ni ikibazo gikomeye cyane
turi kumwe na Bizindori nkuko nabivugaga mu kanya uhagarariye imiryango y'ababuze ababu nyuma ya coup d'etat niwe murimo mubwira Albedi urabumva niwe ubwirwa nzi ko bitoroshye kugira ngo ubone amagambo asobanura imvugo nk'iyo ngiyo n'ibikorwa nk'ibyo bakubwira wowe wakongera kwikenya
mabwana Venice ikintu cyakongeraho nuko mbere gato yuko ikiganiro ibiganiro bitangira kuri Voix de l'Amérique donc ku tariki bibiri kwa munani muri uyu mwaka habaye ibintu bibiri ngingira ngo mvuge ngira abanyarwanda ikintu cya mbere ni itangazo ryakozwe na Matata dusanzwe tuzi ko ari umuntu uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu tunashima twemera ibintu akora yatanze ikiganiro avugamo ngo Perezida Habyarimana ni umunyamahoro n'umuntu w'umunyamahoro perezida w'umunyamahoro nta bantu yigeze yica ngo keretse abanyapolitiki bake b'abanyagitarama icyo ni cyo kintu cya mbere ikindi cya kabiri mu kwibuka igihe cyo cy'indege yaguye gupfu rwa perezida Habyarimana abantu bateraniye mu rugo rwa perezida Habyarimana hano mu Bufaransa barimo Colonel Serubuga nibwo yongeye kudevelopa disikuru ye avuga coup d'état sans effusion de sang coup d'état rigeze imena amaraso icyo ni ikintu byaradusenguye cyane ibyo bintu bibiri byombi bituma twirukanka hirya no hino tugize imana dukubitana nawe Venuste nawe ufite gahunda yo kugira ngo uzakore ibiganiro kuri ya coup d'état n'ibyayikurikiye hanyuma ibyakurikiye byose abantu barabibona ariko ubungubu ikintu abantu bamaze kubona birambye icyizere ko iryo jambo umuntu atazongera kuryumva na rimwe kumva perezida w'umunyamahoro utarigeze yica abantu ngo coup d'état sans effusion de sang icyo ni ikintu twizera ko kitazongera kuvugwa ntabwo nirirwa nsubiramo ibyabaye byaravuzwe abantu benshi babisubiyemo byabujije abanyarwanda benshi gusinzira nzi n'umunyarwanda watubwiye ko we kuva ibiriya biganiro byatangiye yiyemeje ko ku itariki ya gatanu ya buri kwezi atazajya yiyiza kubera ibyo yumvise kuri ibi biganiro ariko ikibazo cyabajijwe ni ibyo bintu byakozwe binyuze mwihangane nzi ko igihe ari gitoya njyereka mbabwire ku itariki ni itariki ya 22 z'ukwa karindwi 2015 mu kinyamakuru Echo d'Afrique Colonel Serubuga yanditse article yasubizaga ya Dr Naza wavugaga ku kibazo cy'abakigana n'abanyenduga avuga ati ubwicanyi bwo kwabite noneho Serubuga ashaka kudusobanurira uburyo ibintu byose byarorganize byo kugerekeranye no gucunga ziriya gereza no kwica bariya abantu ashaka kubisobanura ariko we objectif ya mbere afite ari ukwerekana ko ingabo yayoboraga nta ruhare zari zifitemo ngiye kubibasomera ntabwo mbibasomera ndabibabwira yeah, mu magambo make namubwo murakuramo icyo muvuga byakurikiraga urupfu rwa Gasamunyiga Gakire na Kalisa Narcisse hanyuma za information zikaza ku byombo bya gisirikare zikagera muri leta majoro habanje gupfa Kalisa ibyumweru bitatu nyuma ya coup d'etat no kuturacyari mu kwezi kwa karindwi icyumweru kimwe y'urupfu rwa Narcisse na rwa Narcisse hapfa Gakire na Gasamunyiga ni ukuvuga ati mu ntangiriro z'ukwezi kwa munani hanyuma G2 icyo gihe kapiteni Nyamwasa aravuga ati nzajya nkoresha iki mwene ibi bintu biza bitubwira ko abantu bapfuye perezida Habyarimana ahita avuga ngo bateranye inama ya etamajoro bige kuri icyo kibazo urugero rw'ijuru iyo nama yari yitwa ngo sécurise de transmission militaire ni ukuvuga tuzabigenza gute kugira ngo izo informasiyo za gisirikare zitambuke zitabashe kubonwa n'abantu bose abantu barapfuye inama ya etamajoro irateranye ntabwo bavuze ngo twige uburyo abantu batazongera gupfa ahubwo noneho biga uburyo ibyo bintu bitazongera kujya bijya hanze ubwo noneho ibyemezo rero byafashwe ni ibihe icyemezo cya mbere cyafashwe gushyira abasirikare mu miryango no mu nkengero za gereza ku buryo ntawe uzongera kuzegera no kuzinjiramo adafite uruhushya rwihariye rutanzwe na procureur wa repubulika icyo ni icyemezo cya mbere icya kabiri gutanga abasirikare no kubaherekeza izo mfungwa iyo zisohotse n'uburyo ukenewe bwo kugira ngo doko abashe gukora. Icyemezo cya gatatu, anyeti zambuwe inzego za ministeri y'ubucamanza zishyizwe mu bakozi bashinzwe iperereza. Icyo gihe rizinde agirwa OPG à compétence générale, abakozi be bagirwa OPG à compétence restreinte. Icyemezo cya kane, abayobozi ba gereza bashyirwa mu maboko ya renseignement no kubakurwa mu maboko ya ministeri y'ubucamanza basigara bayoborwa na renseignement. Iyo infrastructure yubatswe kugira ngo kiriya gikorwa kibashe kuba mu mutuzo, mu mudendezo, nta muntu ugikomye mu makumu nkokora. Ibyo ni ibyanditswe na Serubogo. Ubwo rero ibindi byose birumvikana aho byaturukaga, uburyo ibyemezo byafatwaga n'ababiyoboraga. Mushatse wenda ndi bubigarukeho, ariko muri ibi biganiro ikintu cyagaragaye cyatanzweho ubuhamya kandi gitanga ubuhamya n'abantu batandukanye ni uruhare Perezida Habyarimana ubwe we yagize muri kiriya gikorwa cy'ubwicanyi. Ndabivuga vuba vuba, Serubuga aho yivugiye muri bino biganiro ati ni Habyarimana kikorodone tu niwe bahaga raporo. Simba kurikira aravuga ati komite y'ubumwe n'amahoro ntaho yari ihuriye n'ibyabaye ifatwa n'ijwi byari hagati ya Perezida Habyarimana, Eta Major na renseignement. Sebatware yongeraho ati ko hapfa umuntu umwe, babiri cyangwa batatu, Habyarimana ashobora kugira bihungire, ariko abantu bangana kuriya ntashobora kuvuga ko atabimenye atabitangiye urushyi. Serubuga yongeraho ya temoignage yaduhaye y'ukuntu Perezida Habyarimana yahembye Lieutenant Simon Habyarimana wagiye guhoterera abantu mu Rwabayanga akamuhemba buruse yo kujya kwiga i Burayi. Nkiriwe mvuga ukuntu Serubuga avuga ko yashatse kuvugira Nzanana akabitunganyirizwa. Reka ndekera aho ngaho, ibi byose ni ibyerekana byari ngombwa ko abantu babona infrastructure yubatswe kugira ngo bariya abantu bicwe. Noneho ni infrastructure aho yaganaga uwayiyoboraga, uwayishapotaga, uwahavaga raporo n'uwatangaga amabwiriza. Murakoze.
Urakoze nawe Albert Bizindori. Ibimaze kuvugwa Professor Chegasayo, hari isomo bivanyemo?
Isomo ndabyumvise kandi ndabona hari gutohoza guhagije. Isomo nkuyemo ni uko inzego zacu z'ubutegetsi zidashyitse. Twe dufite amahirwe yo kuba tuba mu bindi bihugu tureba ukuntu ibintu bikorwa, cyane cyane bihugu bifite demokarasi. Hari ibintu bita kugenzura imikorere ya leta. Ndumva ibyo byose byabaye, iyo infrastructure zino bamaze kutubwira yashyizweho, yashyizweho kubera ko nta nzego twari dufite zo gukontorora leta zari zihari. Ndetse ahubwo nakongeraho kuko n'abo bantu bose bishwe urubozo ntabwo ari ibintu byabaye umunsi umwe, byamaze igihe. Hari ubwo hagombaga kuba ibimenyetso byabonetse, yaba hari inzego zishinzwe kugenzura leta zikabibona zikagira icyemezo byandikaho zigatabaza zigatabariza ubutegetsi. Ubutegetsi ntabwo yari Habyarimana gusa akagirwa ihene. Niryo somo rya mbere nkuyo, inzego zacu tugiye ntizari zishyitse. Ni ukwizera ko nyine twabibana mu isomo tukafata ingamba zo kugira ngo tujye dushyiraho inzego zishyitse zo kugenzura n'imikorere ya leta, ko leta ni abantu bose ntabwo ari umuntu umwe. Nyine igihugu cyacu kiracyari mu majyambere, ariko urumva ko rwose ari ahantu tugomba gutemba tugana. Ahubwo mbihe rero kugira ngo mbaze n'ikindi kibazo, ko nyine ubwo hari infrastructure yari iriho, hari abantu niyo baba bariho baragenzuye leta bagatabaza, ariko hari na autorite morale nkuru nigeze kubivuga, abantu bashobora kuba ari abayobokamana b'ikigo mu nzego zose mu madini yose n'abandi bantu b'inyangamugayo, nabo ntawavuga ko ibyo bintu byabaye ku gihe kirekire batigeze babyumva. Bakoze iki? Ntabwo bigeze batabaza. Ese hari ubuhamya mwabonye Bizindori? Ndakubaza, hari ubuhamya mwabonye ko hari abantu bagerageje gutabaza ariko ntibabumve?
Bizindori,
ibyo ni ikintu twagarutseho justement muri konvasiyo yacu muri 2014. Bariya abantu barapfuye bicwa muri buriya buryo, umunsi ku wundi abantu barabimenya, barabivuga, muri Kigali biravugwa, ku buryo nta muntu n'umwe ushobora kuvuga ko izo nzego autorite morale na kiliziya za ambasade za kuwaruje abantu bose barabimenye. Ariko iyo dukurikira dusoma, kuwaruje yerekeye kubareba vuba cyane, ndaka no kuvuga kutaratabarije ko nabizi ariko ntabyo twigeze tubona mbese barabaretse barapfa bonyine natwe imiryango yacu byabagaho nabyo njya mbivuga cyenda bamuma bacu bari kujya kwicara imbere ya presidence bari kujya kwicara imbere ya gereza bakavuga ati muduha makuru ariko nkurikije context yari icyo gihe ntabwo bari kwicara imbere ngo bayive imbere nabo bari kuyinjiramo
ariko ikibazo abantu bakunda kohereza hano ku ijwi rya Amerika kugira ngo tubabarize niki gikurikira kubera iki ibintu byari byaragizwe ubwiru kuki buriya bwicanyi butavugwaga mu Rwanda reka mpere kuri wowe bwana Mpatswe n'umugabo
nakoze ariko ingiye sinzi ndumva nta gisubizo nakubonera ariko ikindi kibazo ni ukubona ukuntu abanyarwanda iteka ba kugira ngo bazavuge abantu baba barashize ho kera no kutagira urabona nta mashyirahamwe abanyarwanda bari bafite yo kurenganura ikiremwa muntu wa mugani za Croix Rouge na za Kiliziya bose baricecekera ni ibibazo bikomeye kuko igihe leta nta bayireba nta bayicunga leta irasara ikora ibyo ishatse
ibyo byari ibya kera ubu se noneho ko ayo mashyirahamwe ariho kubera iki bitavugwa kubera iki nyuma y'imyaka irenga 40 abantu badatinyuka kugira ngo batange amakuru bavuge uko abo bantu bishwe naho bashyizwe byibuze imirambo yabo igaragare reka tubaze bizindore nzi ko ari uku kugora ariko wowe ubibonute
Venise ni ikibazo gikomeye kugisubiza ariko za hipoteze ni nyinshi hipoteze zishobora gutangwa ni wakwibaza utese urupfu rwabo rwari rufite abantu benshi rwaranja icyo ni ikibazo umuntu ashobora kwibaza ikibazo cya kabiri ese urupfu rwabo abantu benshi bari complice no kuri la complicité ituma mu nzego zose abantu baceceka ntibavuga ikiri cyo nakubwira ni uko mu bantu basanzwe ibyo iyo mvuga ngo muri Kigali byaravugwaga icyo gihe twari dutuye mu giturage ku ndiza muri komine ya Nyakabanda ariko abaturage bo muri Nyakabanda barambwiraga iso afungiye mu mazi kugeza muri Nyakabanda abantu babizi ni ukuvuga ko muri Kigali bo barabiganiraga ikibazo cyari abashobora kubavuganira n'ibandi icyo gihe byari bikomeye ariko noneho ukavuga uti kuki nyuma yaho kugeza n'uyu munsi Venise nkubwire muri 2014 dukora iriya convention yacu ndashimira abanyarwanda benshi badufashe umugongo bakaduhamagara bakatwandikira batubwira ati nimukomere ariko ndakubwira ko dufite abanyarwanda benshi nabo b'abantu bazi ubwenge abantu uyu munsi batubwira ko bahanira ku Rwanda bigera kuri demokarasi ko barwara intambara yo kugira ngo bakureho igitugu mu Rwanda ariko bakatubwira ati muceceke ibyo muvuga ni ibiki murazura kabuze ibyo ntibigomba kuvugwa ni kugeza n'uyu munsi turacyafite abantu byonyine umuntu nka matata twubaha atinyuka kuvuga ngo nguretse abanyepolitiki bake abantu icyo kibazo bashaka kugipfuka kuko ngo batekereza ko gishobora kubuza izindi nyungu kugerwaho nimupfukirane kiriya kibazo kugira ngo ziriya nyungu zibashe guharanirwa nkeka ko abantu benshi bari muri iyo etat d'esprit ariko twe ku giti cyacu ntabwo dushaka kwepfa kubyemera kandi yabonetse hatangiye no kuboneka abandi bantu benshi badashaka kwemera iyo etat d'esprit ibibazo by'u Rwanda bizakemurwa nacyo kivugwa ntabwo bizakemurwa cyo bagipfukirana nkuko benshi babishaka
reka mbaze iyi nararibonye bwana Segasayo hakorwa iki kugira ngo bivugwe
yewe ndumva ibyangombwa biriho bikorwa nk'ibyo bya Rwanda na Amerika ariko icyo nakongera ku byo bizina ravuze ni uko ntabwo icyo kibazo nk'uko Mpatswe n'umugabo yatubwiye atanga wa mugani wa Kamegeri tuboshwe n'amateka amateka ntabwo akorwa mu mwaka umwe akorwa mu myaka myinshi ayo mateka araratoshye atuma nyine dushaka ikintu cy'ubwiru cyaratwinjiyemo ariko nk'uko nkunze kubivuga ntabwo ibyo ari ibintu bizahoraho urabona dutangiye tutwiga abana bacu bariga baragira bate batangiye kujijuka ibyo byose bizagenda bigaruka kamoro kandi n'igihugu kiri kiragenda kizamuka mu bukungu mu mitereho myinshi ubwo rero bizagera igihe wa mugani tubona ko ubwo bwiru ugomba kuvaho tukibohora tugakora ku mugaragaro tukagira inzego zidufasha kubaho neza kungura imibereho yacu ari nako ducunga leta ko nta kuntu twabaho biragaragara mu bihugu byose leta ikora neza ariko ifite abantu bayicunga kandi turabigeraho ariko turiho turi mu nzira tuzabigeraho
bwana mpatswe n'umugabo hari icyo wamwunganiraho mbere y'uko dusoza
ikindi tugomba gukora ni ukugerageza gukangura abantu kuba kubereka ko nta hantu tujya nta hantu tuzagera igihe buri wese atabona ko ikiremwamuntu kigomba guhabwa intebe kigahabwa icyubahiro gikwiye nabo rero bavuga ngo nibaceceke ngo bo kuzura akabuze nta kintu bizabagezaho wa mugani niyo bagiraho bagera byagaruka nabo bikabamerera nabi nta hantu bagera ikindi nagira ngo mbwire Albert nuko kuri Matata koko wa mugani yaravuze nyuma yaho abantu bose baramucyama ariko nibura kamwe mutwemere ko yasabye imbabazi icyo kintu nacyo twari dukwiye kukanota ariko ndi mu bantu bamuhamagaye uwo munsi ndamutuka cyane ambwira ati sinzi ukuntu nzakosora atari kugomba gukosora murakoze
reka noneho twumve Albert Bizindori atubwire uko we abibona ahereye kuri iyo ntabaza yanyu isaba abantu aho bari hose gutanga amakuru kugira ngo biriya bintu bivugwe bimenyekane Albert ijambo ni ryawe
mu by'ukuri kugira ngo bivugwe nuko ababizi babivuga ababizi ku murongo wa mbere harimo abari mu myanya y'ubutegetsi tuma bamenya ibintu byose twarabakurikiye twarabumvise akenshi wasanze bo banavuga ko batigeze banabimenya donc utegekaga ingabo yari utegekaga ikigo cya gisirikare yategekaga gicunga izo gereza ariko akubwira ati reka data ngebye ibintu nabyumvise rwose 1995 ariko turabasabye turabinginze nibo ba mbere bazi amakuru menshi nibatubwire bavuze ko bashaka guhura natwe ibyo bintu tuziga uburyo bushoboka dushaka abahuza ariko duhure batubwire aba kabiri ni abaturage buri wese bikurikije aho yari atuye icyo gihe icyo yakoraga yari umushoferi yari umukozi wo mu rugo wa runaka yakoraga kuri gereza yagemuriraga gereza imyumbati abo buri muntu wese ufite iki kintu azi turamwinginze natubwiye kugira ngo tubashe kwigeranya ibisubizo by'ibibazo byinshi tugifite ariko ku bw'umwihariko Venuste ngiye kukubwira ikintu kimwe rwose gitega amatwi kandi uzambabarira uzagikore
ndakumva
mu bantu wabajije imfubyi batwebwe ubaza abapfakazi ba mama bacu sibyo urwo ni uruhande rumwe ku rundi ruhande nabo hari abategarugori ndavuga abategarugori baba bagabo bose wabajije bamwe baracyariho nshatse nko kuvuga amazina umupfakazi wa Byarimana washakanye nawe na Serubuga washakanye na Burasa washakanye na abo bose bafata ijambo ba mama bacu ni abantu babanye nabo baturanye ababyeyi banjye basanze ku Kigage na Burasa n'umugore we ndavuga abakiriho abakiriho rwose Venuste burya abamama baba mu bikari bagaceceka bakareba ibintu ariko baba bazi ibintu kandi ijwi ryabo kenshi riba ijwi ryiza ndakwinginze nabo ubadusabire nasabye abaturage babizi ariko ngusabye ko nabo bamama nabo uzabegera nk'uko wegereye abamama bacu
urakoze cyane Albert Bizindori nzagerageza ariko nabo barumva nibashaka gutanga ubuhamya bazaze hano ku ijwi ry'Amerika tuzabaha ijambo nk'uko babivuga mu Kinyarwanda ngo abwirwa benshi akumva beneyo abo musaba gutanga amakuru inkuru zabayumvise abayakeneye ni mwebwe Banyarwanda aho muri hose ni mwebwe muhagarariwe na Bizindori hano muri kino kiganiro Albert Bizindori nongeye kugushimira cyane
ndagushimiye nanjye Veniste
ndagushimiye nawe Max Segasayo umusanzu w'ibitekerezo watanze
urakoze Venice urakoze cyane kuba nanjye wangiriye cyizero kampamagana muri ngutanga buhamya urakoze
uwo muganda ni nawe ngushimira bwana Theodore Mpatswe n'umugabo
nange ndagushimira muvandimwe Venuste urakoze cyane
namwe mukurikira ibiganiro ku mateka yaranze u Rwanda buri cyumweru hamwe na Etienne Karekezi ubihagararira mbashimiye inkunga yanyu ni hano rero dusoreje iki kiganiro murakarama.